Sendibu wa district ya mtiana Patrick Mugisha Nshini anenyeza basaja ntivavu deko hakaoka kamu kene nyokwe jirisa mu district oruo kubukiro nonoli awatali na kukoze sa bupira. Mugisha ategezeza ntivivale viva mu district ya mtiana bimwako gwede biraga nti abantu chikumi boitako mukaga na katundu kamu bebaina mukenenya omwaka guli na eka kati waweze bitundu musambu kubuli chikumi elanga bantu mitwale vili mukakaga mu district tenu bebaina akawuka akaleta mukenenya. Nshimye akalati dabasajjo okulembera mukawefuba okulwanyisa mukenenya mu district. Mungeri emu Nshimye onera alaze okutya olwa bantu basanyawo ebibira kyagamba nti kyabulabe era nakubiriza batuuze mu district okunyikira okusimba emiti.